wafo asithathi kancane awungobalito yomdanso ayonkulu ayikhala sibancane awungobalito yomdanso ayonkulu ayikhala sibancane awubafo awubafo asithathi kancane awubafo asithathi kancane ngoba yini le ndlela intanga zakho zimele kuyofuna ukulihliziyo yini le ndlela umona ngeke usendawo kuyofuna ukulihliziyo
mnandi kulomhlaba ngicela Nkosi ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulomhlaba ngicela Nkosi ungangithathisa semncane nami ngifuna ukuphuza masinyane ngibiza udali ngishade ngihlale naye.
Oh! Thank you. phone now, paya paya, chale.
Thank you. Kolo. I'm a bass with it in a bit.
I'm a bass with it in a bit.